This is an MUT Radio podcast.
Minutes after 3 o'clock, the name of that one, it's called Umbrella by Rihanna, also called Jewel M. Mkolis as well as Umdu. They're within the studio. If you've got a question to ask them, you can send through 0681608832. This song is on the background. Right in an appropriate way. Twins Lapana. It is a beautiful song, by the way. Enjoy. 0681608832. Do you have questions for them? Share them there.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
I'm not.
Izinyembezi, it is the name of that one coming through on MUT Radio by Jewel M as well as Kwabe Twins. It is a beautiful song. Yakuluma, ino munyu pagat. For sure you're crying out there. Don't cry. Actually, they're going to be giving us more. Uguti, what does this song mean? But ngokomthetho, let's go this side and drink water, then come back. Ngokomthetho ke sesibafaka ke kahle.
Hi, my name is Lawrence. I'm from the Netherlands, and you're listening to MUT Radio.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future. You're listening to MUT Radio. Shape and own your future. Hey, MUT students. Got a text message about your student account? Don't panic. It is not a scam. Mangosuthu works with trusted debt collection companies to help you manage your student fees. If you receive an SMS from any of these companies, it is legit. Alliance Call Center Services, Select Online, New Integrated Credit Solutions, and Debt Tracker. We've also partnered with some new companies to get you back on track. MRT Recoveries Pty Ltd, 2T Innovation Business Consulting and Projects, NFD Consulting, and Imani Business Advisory Services. Remember, you can always reach out to Mangosuthu for any questions. Contact Ms. Smongile Mzizi at 031-907-7470 or Ms. Thulile Qele at 031-907-7176. Mangosuthu University of Technology, we are here to support your success.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
It's 22 minutes after 3 o'clock. Let me just go straight to them. Say, I have Mkolisi, by the way, as well as Umdu. Oh, of it, but in number one,
So umxolisi umfana okhamuka enanda yabo indawo edome ngegameko kodwa ine history enhle
ngoba but you represent it in a very good way.
Yes, in a very good way because nayo very indawo enhle ngoba ngisho it has a very rich history yabona John Langalibalele Dube o Mahatma Gandhi yabo Mandela wa shayivu lakhe lokuqala khona la enanda
yabo.
So indawo nje edume Gambi got any history.
Yeah.
Yes.
It should it to make Gambi manch.
Yes.
But what luckily, it goes to change alone.
Yeah, change already. Yeah, Bob. Because Kona Navazala Pana was a little about 2 million.
Yeah.
But come on, Conan.
Yeah,
Bob.
No.
So, Uxangana, wait. So,
yes.
When you grow, post a small four. Yeah, Bob. See, email box. Go to Gohamba, Gohamba, Gigi. Ngama challenges empilo abafowethu basale endleleni sina sayiqhuba lenqola le yabo ngobuzwa ukuthi umdu umxolisi mm
Jewel M. All right, bengisazwa kulo mbuzo but ake ngiye kumdu ekumdu njalo mdu, how's it man?
Go right but
bayaphile ekhaya. Usually ask that question mse ngiyihlupha bayaphile ekhaya
wonke umuntu right.
Yeah,
ekhaya umuntu mayefikile esivakashele ethi ninjani sithi hayi se right song inkingi singafika nawo.
Yeah, singafika nawo
ngoba sabantu yabayikhululeka umdulo wakadube nami ngisuka endaweni yasenanda e-Newtown B enanda. Njobe seyichazile nje umfowethu ukuthi indawo edume ngezinto ezimbi.
Yeah.
Kodwa ke vele akuthusi vele isikhathi esiningi into embi iyona ebonakala kakhulu emehlweni abantu kunento enhle. So nathi ngisho ngathi sizama kangakanani ukwenza umehluko sivezele abantu ukuthi inandi nazo izinto ezinhle. So hlezi kukhona lokho ukuthi hayi inandi.
Yeah.
So akuyona into esiphatha kabuhlungu futhi asinawo amahloni ukuveza ukuthi sisuke nani. Because bakhona abanye bafethu njengoba desho nje asebiphumelele abakubalekela ukuthi basuke inanda abanye bathi suka kamasha abanye bathi suka yabo yabo elindelana noma sisuka kuphi kuphi sina sabasenanda futhi si proud ngalo.
So let us not focus on the bad things because injwani lani zele some good things. Yes, yeah. So and you are representing Inanda as well.
Yeah.
So let us focus now on the good things that are happening right now. And you've explained ukuthi and this name of Ijual M la qhamuka ngokuthi kube khona umntu as well as umdu. Mhlambe just to sell someone, how did it came? Oh, no problem, because vele usunginikile lokho. Mhlambe just to proceed with these questions, ukuhlangana kwenu kwakunjani nize to realize ukuthi you had a music chemistry. Nahlangana kanjani, kwakukuphi, kwakwenzakalani?
Njoba nje esethi wayenza isamaria lokho sasi kwi group ebizwa ngeemail box.
Yeah,
so ngenkathi bephuma abafethu baphuma vele sasikade sithathe isinqumo sokuthi ake siyozama ngala ejozi kunalento le ehlezi sibusa masamathist ukuthi hayi ejozi kuyaphanteka kuyaphileka
inzima
impilo lapha.
Yazi, one thing I've realized ejozi ukuthi uyeza umuntu angahamba ngemoto kodwa eyidlalela kwisheke.
Exactly.
Kunjalo nje.
And kutholi ukuthi lo namatiles phansi uyeno rich.
Kunjalo nje. So ngaleyo ndlela leyo nathi sahamba si-email box before sithi siyophanda ngale.
Yeah, yeah.
Ngenxa yobunzima bempilo kwagcina sekuvela ukuthi kahle kahle mina nomxolisi khona lento ekhona kuthina ngoba la abanye abafethu abawuthu banede bathola ama opportunities ukuthi naye imsebenzi yavela amanye amado ekubeni sasingahambele wona lawo amado.
Yeah,
what makuvela ama opportunities akanjalo bagqila ke imsebenzini yabo yabo. So lesizele noma kuthiwa qhamuka igig noma kuthiwa qhamuka ini sekunzima manje ukuthi bay attend.
Yeah,
ngaleyo ndlela iyona ndlela eyenza ukuthi sibonde sijwayele ukureza so bawuthu sijwayele ukuthi sicreate ingoma ezingoma ezo akwazi ukuthi accommodate thina so bawu-2 kodwa singakasithatha isinqumo sokuthi siyaphuma egroupini. So ibona abaze bayithathela isinqumo sokuthi hayi ngeke hayi ubude bendlela amadoda hayi asihoxeni yabo. Ekhoxeni kwabo ke kwase kwaqhamuka ke le idea yokuthi asikenge singawa-add amanye ama members kunalokho sishintshe style some music senze into ezokwazi ukuthi isiphilise so bawu-2.
Mxo, give us more about this song Inyembezi featuring amaqwabe twins. This song is so beautiful.
Yeah.
Kwafika kanjani ukuthi size sisinikeze ihloko a title ethi Izinyembezi?
I think cinema spala sike sithi we are mirroring the world. We are boys and girls and sabini masibuka ukuthi yazi each and every day ngoba ingoma yithi maliphuma ilanga iphuma nabanye malishona lishona
nabanye. Wow, that's a powerful quote.
Each and every day, each and every second, minutes nje khona umuntu ohambayo la emhlabeni.
Yeah, true.
Understand. So kukona konke lokho noma sekwenzekile iy'nyembezi zosuliwe like we giving hope at the same time ukuthi noma kuthi ulahlekelwe kodwa egcineni kuzodlula. Understand. Yes.
Mhlambe this song yini lo ufuna ukuthi umlaleli or rather someone ayithole mayelalela lengoma is to heal.
Yes,
but ekhileni kwakhe abe nayo breakthrough ukuthi I'll reach that destination.
Exactly.
Wow, yeah. That is so powerful. Now let's go straight to your single debut called Ubomi featured Uzakwe. So how did that collaboration came to life and what was it like working with him? Kwakunjani mhlambe ukusebenza naye? Do you also want to work with him? Oh, he's laughing at me. Yeah.
Ukuthi ngaso sonke isikhathi masizokhuluma ngale yangoma Ubomi. Ngicabanga ukuthi kube ukuqala okuvela kweJual M emihleni abantu kwabanye sisabasha namanje.
Yeah.
So inginikeza injabulo enkulu kufana nokuthi uthola ingane yakho yokuqala.
Ihlezi
izoba naleyanto leya cause nathi bese sinomsebenzi omningi esiwenzile sirecorda kodwa singarelease. So ukuphuma kwaleya ngoma leya kwasinikeza ithemba and ingoma ebisinesikhathi recordiwe ihlili. So ukufika kwamphathi wethu uyifica ingoma vele isikhona uyena wasishange surprise nje nathi sithi vele ingoma izomasterishwa ikhishwe. Wathi hayi ayiphelele khona into eshodayo akasitsheli ukuthi yini wasondezela yena kubhuti zakwe. Kwaba nje into ekanjalo naye futhi indlela avele wazibeka phansi ngayo usifundisa izinto eziningi ukuthi nathi ngokuhamba kwesikhathi sizokhula sibe amathi esemakhulu baningi abazofisa ukusebenza nathi fanele sibanikeze leyo nto leyo sikwazi ukuthi sibabambe ngezandla zombili because kuba wasikhombisa ukuthi sibancane angikholi ukuthi ngabe siyaqhubeka kodwa wavele wasithatha wasibeka ezingeni lakhe so ngaleyo ndlela leyo ngicabanga ukuthi kusazophinde kuvela amathuba ukuthi sisebenzisane nayo uzawo
definitely okay. Let us go to my headlines and then we will proceed ne interview yethu. Usekhona uShenge, all protocol observed, Shenge. We respect you and respect your time. Let's go straight to ama headlines and then here ukuthi yini uShenge asiphathaleyo ngalesikhathi. It's 3:30. We are coming up next with some few questions esobe siwabuza ke bona ke umxolisi as well as umdu Bertanon has Jewel M. Maybe now you've got questions to ask them 0681688832.
Here are the headlines at 1:30. Good afternoon, I'm Dumisi Obutshelezi. The Mangosuthu University of Technology is offering trauma counseling to its staff after one of its drivers was killed, and the DA leader Johnston Hazen has dismissed the National Dialogue as a costly talk shop with no real solutions while many South Africans struggle to make ends meet. I'll bring you more on these and other stories at 4 o'clock.
We are risking. Sihambe moyeno. We are risking. Oh, we are risking. Oh, oh.
King Nobalo Poso Bilbo Tumoto Kwagatula Zwingila. We are MUT Radio. Danko.
Hello, my name is Rose.
And my name is Thera, and you're listening to MUT Radio.
Hello, my name is Isabel.
Hi, my name is Silke. We're from the Netherlands, and you're listening to MUT Radio.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Yes, it's still 15:32 on the Hangout. To Sagiona ge interview with Jewel M. There is something you shared, Wemdu. You said, kufika kwazakwe ingoma yayisikhona vele. Not that na qala phansi. You see, that is a motivation, by the way. Ukuthi ezinye izinto, you need to be like intuthwane, a collector, everything. Kuba ukuthi when the storm is coming, you've already have something on your hands. I'm telling you now, lapho ngiyazi students ungaqala ukufunda sekuphuma i-timetable ungaqala ukufunda sekubhalwa ngakusasa, but collect the information now, kuzokusebenzela lokho. Mhlambe let me just proceed with the interview. Do you write ama lyrics together or khona wabhalaya kufike komunye athi na into esenginayo etafuleni? How do you guys match your individual styles into one sound?
Sabantu aba ukubhala kuhlukene kaningi yabo. Khona abantu aba mabebhala be ingoma bayayiphupha, khona abahlalayo becabanga ukuthi yabo bebhala, abanye babhala ngama experience empilo. Sina ingoma iyayifikela nje solukuthi manje sihleli kanje usefikelwe ingoma yabo, sozusemontweni ufikelwe ingoma. So ngizosenda ivoice note, sikhona ingoma kanje sengifikelile. Useyayiza ukuthi okay, ihamba kanje kanje kanje, uzo edda naye lapho ezokuthi kushoda khona nje. Sibhala kanjalo sina.
So lokho kunginikeza iperspective yokuthi shuthi uwayeqinisile lo angitshela ukuthi music is an art.
Yes.
Oh wow. Let's proceed. So Mduduzi, you speak openly about your faith in Jesus and how it got to you through personal loss, and what does your spirituality shape umusic wakho?
Mina yazi ukuthi noma kuthiwa ngiyacula khona abantu abanodlebe ngale ndlela leyo ukuthi uyakwazi ukuza ukuthi uyasonda. Abantu abaningi bangibuza lo mbuzo noma ubucula igospel vele before, ngenxa yokuthi mangideliver angivele ngicule nje. So kunalento leyo ukuthi noma kuthiwa kuzorecordwa kuthiwa asihlanganise ingoma fast manje studio, kasi ngiyangihlula leyo nto because mangizocula fanele into ngiyifile mina kuqala ukuze nomuntu engimculela ikwazi ukumphilisa. Uma engangiphilisile mina ngiyicula nje ngendebe zomlomo, ngeke yenze lutho nakomunye umuntu. So ngumuntu onjalo mina, zonke ingoma engicula ngisho abe kuthiwa ingoma yothando, nalo uthando liyaphila nalo. Ngithebo hayi ukuthi ingoma ekhuluma uNkulunkulu kuphela, nalo uthando luyinto ephila.
Yeah, true.
So uma ukhuluma ngengoma yothando ukuthi ufaka into ekhali message ekhalisayo, umuntu fanele akhale. mawukhuluma ngothando futhi oliphilisayo umuntu fanele ajabule.
Yeah.
So nje ngibe kanjalo mina mangideliver ngideliver ngaleyo ndlela. Fanele into ngiyifile mina kuqala.
Mm. And to you Mxo, yes I remember something someone said to me. If ufunukizwa ngempela ingoma ukuthi mnandi you should have goosebumps.
Yeah, yeah.
And then
yeah.
you see or rather feel
yeah.
ukuthi that song imnandi yes. kakhulu. So Mxolisi, your story is one of turning pains into purpose. Mm. So how do you use your journey to motivate others through your art of music?
Yeah, ngoba ngisho ukuthi kade ngishilo ngiseqaleni ukuthi sina ngoba senza umusic nje siye sithi we are mirroring the world shoso okwenzakalayo emhlabeni siyakuthatha sikubuyise ngala ka music ngithathe ngale ngoma le siyenze no Butzakwe ubomi isibunzima ubomi ungalahli themba abantu bawohleka uyabo so lapho we are motivating abantu ukuthi noma kunganzima kanjani ungalahli themba yabo because mawenza kahle abantu bayakhuluma noma wenza kabi abantu bayakhuluma so true ivoice yami I'm able ukuthi ngishintshe impilo zabantu yabo so yeah
says Vala maybe there is a message you'd like to share with your friends especially young people facing a hardship to take away from ijenien
yeah singathini nje kubantu abasho ukuthi ngiyazi ukuthi ziningi izinto intsha ya South Africa efisana nazo kodwa ingalahli ithemba yes
mhlambe two abantu besifazane since kuyinyanga abantu besifazane and then Saturday we're celebrating Women's Month mhlambe anything to share
abantu besifazane ndingayisho nje ukuthi ukukhona sibaphekela kona thina.
Yeah.
Abantu mabezwa umusic wethu njengoba siqale ngegobumi siza ngezinyembezi ingoma engazuthi ziwusize. Sebe nalokho ukuthi shuthi ingoma zethu ingoma e serious so kukhona ke sibaphekela kona okuhle noma ngeke ngisho ukuthi sobe sisebenza nobani. Ngoba namaqobo ethu sibashaya nge surprise
abantu. Oh yeah 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 yeah.
Namanje khona esikuphekayo ke okuhle eqondene nabantu besifazane siyabahlonipha kakhulu siyabathanda kakhulu. Futhi soqhubeka sibanikeza uthando.
I was about to ask ukuthi what's next for Ijwel M but unginikeze specifically abantu besifazane. Mhlambe thina ama gents anything coming up next? Hey ama project collaboration or album mhlambe nisayiphekayo yithini into?
No okwamanje ialbum iyinto esakude nathi yabo.
Yeah 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 yeah.
Ngoba
cha ngiyayithanda kodwa indlela enihamba ngayo imuthi into esakude.
Yeah yeah.
Akujahwinda ngiyayithanda.
Hayi ayashahinda.
Patience is the key.
Yeah. Njoba ngixolisa umngeno limini. Njoba ngiye ngasho nasekuqaleni ngathi ubomi ingoma ebisi inesikhathi recordiwe ihle.
Yeah.
Enye into leyo engifisa ukuthi nomunye umuntu olalelo sendlini. Othanda ukwenza umusic ukuthi ungaxhamazeli.
Yeah.
Ngoba kunokwenzeka sengibabonile abantu abaningi ama artists uthola ukuthi uwaster italent lakhe kodwa yena akaboni. Urekodela ukuthi udayisela abantu abawu 3 udayisela ifamily yakho. Iingoma ezishisayo kwempela. Eningwame wayirelease kanye awukwazi ukuthi bengidlala.
Release.
So uphelelwa wena ubuwena i-taste yakhe iyaphela because mongalalela kahle ama album abantu abawakhiphayo mabesafika egameni usuke salambile ngeke sikubalekele lokho bakhona abantu abakwazi ukuthi akukhiphele ama album azabe u10 elokhe relevant njengosijava kodwa abantu abaningi ukhiphe album eyodwa noma amabili uyambona usephelelwe so abantu abaningi ke ama artists amaningi ayayi waste umusic wabo ungakadayisi futhi mhlawumbe esethole opportunity utiru sethi awusondi lesebenze ndoda usephelelwe vele so ngathi umsebenzi wakho ungawonga uthola abantu abarelevant ozosebenza nabo ukuze ukwazi ukuthi uphusheke
ngoba umculo udinga imali hayi ndaba yokudlala ngengoma eyodwa nje
mele ushuthe mele ugqoke
baphuma bo 300k with one song so tell me mawuthi uzokhipha album ungaziwa
nohulumeni angeke azasho ukuthi funding hayi funding
hayi god funding
No, Bafwetu, I thank you so much for your time. May God bless you. May God fulfill all your goals. Umusic wenu angifuni ugcine la South Africa kuphela but even internationally. Umqongi rather umdungi yambona ukuthi mangasayohlala no Lil Wayne lapha
Peter. Hey,
Black American. Oh, do you want to speak American?
Hayibo. Ngicela
umZulu.
Ngicela singaze sikhona.
Yeah.
my socials.
My socials.
Yeah, I was about to take your socials.
Yes. Mhlambe
ngoba kuyinyanga yabantu besifazane.
Abantu besifazane
nabo la bahle kanjani?
Abasifollowe ngempela ku Facebook sibiza nge Jewel M.
Jewel M.
Yes, Jewel M ku Facebook. Mase kuthi kuona wonke ke lawa manje sifaka lapho Twitter, Instagram, TikTok sibiza nge Jewel M. Sibiza ngo Jewel_M.
Oh, kuona
wonke lawa manje. So nje abantu abasifollowe ofuna ukusifonela ke.
Hayi
mina ngifuna ukubafonela ngqo.
Direct.
Nangu ubhuti lo uNduduzo.
Inamba yakhe.
I manager yethu umngani wethu ayikho into emnandi njengaleyo. Sesigudle kakhulu.
Yeah.
Sizama ukuthi sithole abantu esosebenza nabo. Ekhona umfuthu eceleni kwethu singanakile ukuthi unepotential ukuthi angayenza le nto. So enye into le engifuna ukuyitshela umuntu ukuthi ngisho umngani wakho mali nephuphe lodwa ayikho into engeke yenzeke.
Yeah.
So inamba yakho uNduduze u
067 962 9786. Bafowethu, siyabonga kakhulu for your time. Mhlambe i-email ungasinikeza nami ngabe ikhona.
Oh, i-email yethu ithini konje? Oh, jewelmbookings@gmail.com.
Siyabonga kakhulu bafowethu for your time. May God bless you.
Langu kai kalu nduduzo la uthi ngisho into wrong ku Jewel_M_music.
Maphi ku
wona wonke ama socials.
Oh, it's Jewel M kuona wonke ama socials.
Yes.
As well as
Facebook phela ohlukile u Jewel M Facebook.
Oh, Jewel M, Jewel_M_music. Okay,
yes.
Not Jewel_M.
Yes.
Okay.
Yes.
No bafowethu, may God bless you. Ngiyabonga kakhulu for your time. Nkulunkulu anibusise.
Akubonga sina.
Siyabonga.
Laleli we MUT Radio, it is exactly 15:42 on the hangout. I'm the king of OB hashtag my gem is your gem.
This is an MUT Radio podcast.